Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah, little party, no, you know, keep it like the best. Oh, yo, 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 the best. But when,
Johnny Coupe Molly, uje tupige story, zile za bibi kigoli. Mapenzi ni matamu sunajua, ila ni cheche. Uwale wanotaka kwa libia, baby waogope. Na umejaliwa macho, shepu mdondoko. Umenifanya niwe cheese, viruli for sweet.
Ola, ola, ola.
Mala migu yende tege kulia kushoto.
Kushoto, shoto.
Vilo livo beauty, usije nukit. Yani baby, hauna, hauna mapenzi ya kitoto.
Hauna.
Baby, oh baby, oh.
Hauna.
Oh mama, oh mama, oh.
Hauna.
Yani kama ndoto vituko, vituko, hauna.
Hauna.
Najifili kuni kupona. Yani penzi wangu unanuma.
Hauna.
Hauna. Mbwana mbwendo mbolako laki Zanzibari. Tafanya nijisi mbali. Jipushe na vilivyo shari. Upone, upone. Yani wane paga moto, moto, moto. Na waka wendo, wendo, wendo. Kichaka kesho, kesho, kesho. Nibala nafunga ndoa, nafunga ndoa na wewe. Napenda vile lukupa mama. Juchu kama mchongoma. Tego la mbuzi kagoma. Mama, mama, yeah. Mdomo kama wanongona. Sauti ndogo kaya wema. Kweli kwa sumu mesoma. Mama, mama.
Na umejaliwa macho, shepu mdondoko.
Mdondoko.
Umenifanya niwe cheese, viruli for sweet.
Ola, ola, ola.
Mala migu yende tege kulia kushoto.
Kushoto, shoto.
Vilo livo beauty, usije nukit. Yani baby, hauna, hauna mapenzi ya kitoto.
Hauna.
Baby, oh baby, oh.
Hauna.
Oh mama, oh mama, oh.
Hauna.
Yani kama ndoto vituko, vituko, hauna.
Hauna.
Najifili kudi kupona.
Yani
penzi wangu unanu.